Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Ke dumisa ma America fela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste le dumisa ke muruti masingi mo mosong wa ka tseno ke rata re lebella le foko la modimo mo bukeng ya Timothy le kwa lo la bobedi la Timothy chapter 1 re bala verse 1 fale here bone fela e fumana e ba le gakatsele na Paulo mo apostola wa ga Kriste Jesu ka go rata ga modimo ka fa tsholofetsong ya botshelo jo bo mo go Kriste Jesu morena tlhonofatse palo ya lefoko la hae in Jesus name amen mo mamedi a rata hanke rata re lebella khanke ya pitso go tia go ba le sebete go ba courageous a call to courage go be le courage ka mantswe a mangwe ngwaga o sa simolola botlhe re tlhoka go tia re tiise ke modimo go na le batho ba ba itiisang ke batho ba bangwe ka dilo tse di itseng tsa bona mara mo re bebele e bolela ka gore re tiise ke modimo mo this courage e re balang ka yone moapostola Paulose o re bolelela fa gore o bolela le Timothy o mmontsha botlhokwa ba the importance of perseverance in the ministry now kang e re ka e bua ka bokhutshwane fela ke gore as believers we must embrace our identity re tshwanetse gore re tshwane le morena Jesu Paulose mo bolela gore ke moapostola wa Morena Jesu, wa Morena Jesu Kriste, ene o bolela le ka botshelo gore ka botshelo o ba tsholofetsong ya botshelo jo bo mo go Kriste Jesu. Le tsholofetso ya bophelo, the life that is in Christ, the conquering life, the life e kgonang go tlhola di mathata a otlhe a re tlo kopanang le ona mo jareng ena mo botshelong. And then o tlhalosa hape gore he's a servant gore o tlatla go be le courage o tlhoka matla a modimo a go etsang gore o be modiredi o be motlhanka mo of Christ and find courage in our calling modimo ha sebedise batho ba iseng ba arabele pitso ya hae mo re bona gore Paulus o arabetse pitso ke yone e mo fang identity mo golaganya le morena Jesu just as he encouraged Timothy fale lefoko la modimo le re bontsha le re the source of courage mo verse 1 fale re bontsha re Paul's introduction as a servant of Jesus Christ, the source e motswedi Jesu Kriste ke ena motswedi how wa a servant here mo verse 1 mo rebadile mo le Romans 1 verse 1 fale and here application here we recognize that our identity re tshwane re address na ebe mo go morena Jesu Kriste and authority come from Jesus Christ now re bona mo matla a dira tiro ya matla o fodisa balwetse o ba bea matsogo o etsa bitsa ntho tse di senteng as though they are o tlhoka matla a tsusitseng Kriste Jesu mo bafung the resurrection power e re fumana. Now, baby, let us know the nature of courage. Courage, ye kia mufuta mang, mo chapter, wana mo verse 7, fale, mo chapter 1. Iri, an explanation. Courage is not the absence of fear. It has but the willingness to act in faith despite fear. Le go kona le letshogo but Bible le tlhalosa mo re modimo ha re fa mo wa boboi empa o re file mo wa lerato le wa tlhaloganyo wa go re khone gore re tshabe modimo ska ra tshaba dintho scripture says balam fa le Joshua chapter 1 verse 9 fa le e bolela gore tia o be matla tia mo moreneng be found in Christ because this courage is in Christ find courage in the face of challenges tsotlhe kopanang le tsona mo bophelong the obstacles dilo tse di tlo dikgoreletsi tsotlhe trusting in God's power and presence. O tshwanetse gore o ikaege ka modimo mo ngwageng ona go otlhe gore malwetse everything needs its house so tletse o tlo kopana le tsona mo ngwageng o o khona gore modimo setsa o tsamaetse ka pele re khona gore o be motlhudi more than a conqueror jaaka Paulus a tla bua the call to courage more re biletswa mo courage mo verse 6 to verse 8 ya chapter 1 explanation Paul encouragement to Timothy to fan into flame the gift of God. Re bona re modimo ho le mo go yena o le servant o ho fa mpho ya go khona go dira ha we reke ga we kire ko bathong ba bang e fumane ga mo modimo ya ka lengwalo le re le badileng 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to verse 6 e bolela ka di mpho matla go direla a go direla o tlhoka matla go direla ba bang ba the gift of healing the gift of faith all the gifts it's a modimo a di tshwereng modimo di tshweretse wena gore o tlotlo di fumane embrace your spiritual gifts and use them to serve others di dirise seng gore wena o ipone o le godimo ga ba bang mara e le gore o direle ba bangwe courage and confidence ebe ya how ebe mo modimo illustration the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, mo Daniel chapter 3, follow mo verse 1 to verse 30. Ba taka na li mo atata abu, awa uradi politiki. Le fukula mudimu le talo sa le rebare kosi rikasi direle se chwanto sa hao. Rikasi se kunameli. Mudimu le akasa repulu se mumu longwa hao, rikasi se kunameli. Kerata hurapela lua ena, wore mudimu wa ufe kareji mwa hao, ufe nye matata wa utlotlo le banan loona. Mudimu kali bito la mura na jeso, jaka utene le Shadrach le Meshach le Abednego mo mollong tsena le bana ba gangwa ga otlhe o jaaka o ile wa fa David matla a o fenya Goliath according to 1 Samuel chapter 17 verse 1 to verse 58 neela bana ba gago matla gore ba kgone go etsa dintho tso tsotlhe mo ngwageng o otlhe receive your courage right now from the God the Holy Spirit in Jesus name amen.
Become active in faith. 657 AM. 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.